tutachana wana tutachala hey kwa ko never say kama mushoke mbele kwa ko sionge ile kazi every day miela kama che unanikeshinga mwezi sidile
Nakupenda sana.
This is the DRP to the DOP.